njagala omuziki gutamuke 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 ng'ennumba abalogo bakungane omuliro gubasaasaanye jajja mu nnimiro mumukowole abagenze mukka nabo mubakowole njagala bajje beerolere amagero kibumba gakoze teekamu ebirato taata zakateteyi kali yakomolera tucheza mazina okamala entumbwe tunyenyeri wato kuludde nasanyuke njagala wetolole oyagala wekolobye kamumuluza gwetoloze njagala wetolole oyagala wekolobye kamumuluza gwetoloze Sabor.